Mi shorty papa.
See man a quanso.
DK when you
think. Yeah, my daughter now. Talking about old father got born in her. Ooh, shaka. Teddy B. Lit. Tigo.
Yadawai, yadawai. Adawai ni angusha.
Adawai, adawai. Adawai ni angusha.
Yadawai, yadawai. Adawai ni angusha.
Adawai. Ingawa sometime napatana na umati kama juda na kuuza bei dhati we wangati umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati
nakuwa rafiki wa dhati
ingawa sometime napatana na umati kama juda na kuuza bei dhati we wangati umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati
hajawai ni angusha
hajawai 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 ni angusha
hajawai hajawai
Kijana wakayole amenipa moto wa balokole daily anifunza utadhani niko kole wake niko fully fully na tuli ya tuli 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 za shetani misi kuli 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 na kufunga kaki fully 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 DK kwenye bed
hajawai 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 ni angusha
hajawai 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 ni angusha
hajawai hajawai Ajawai, ajawai, mina ye kama suti na dai Kutoka nizaliwe uwaro Nikicheza na uwaro Akanitoa chini kwa mtaro Jina lake juu Kilimanjaro Kutoka nizaliwe uwaro Nikicheza na uwaro Akanitoa chini kwa mtaro Jina lake juu Kilimanjaro yeah, yeah, yeah. Ajawai, ajawai Ajawai ni angusha
Ajawai, ajawai